bienyini kyasikwa nokura kinsuseko akamorwa lero kabikosesebo mwana yakola kibobonya bonya muwanga wangeri kibo kumagwemba ki mwenzi musi muno botulide kozala nembukazo wakubanga kamuje noleta abana nebakolera zero kigwenza losimo mulabye naku kito changu wekityo kyakusabye ngateta bakubera ye mukenyini singa batusenda nadakyemanyi ekyapa n'ennyumba ebyali bigendo tufa yenoonya n'essente ezabinunula kati gwewoogamba nti ndoto kyanga bbiri obukuusa ndabanga bw'omwoyolesa naye nkeweerema ebirabo muziika ebiri eyesu omugwambulako n'ekitegeera ndabasibuza ebigere
Wandisose n'obuteeka ku bbali ofuna akasenge gy'omwagalwa kunangira obwana bw'enzaala mukamuje nze nkiraba obeera nga nsomoza so nga munnange ne gy'onjagaliza okkola ekyo kiva ennyo nandisabye onsaasire yokkiriza otya omuntu agukwate mu muje nze nkutidde bw'oyazika olwaniko ng'ate okimanyi ndi musajja wa ntungu ojja kusaaga n'ennumba ogyebube yeewatya senga ngenda gy'ontumajjamu omwana n'abanga nsomoza bintu ne bijja bubi najja tomera empagi ensi eri tutwala etya omwagalwa okufa n'obutanyagwa sikkiriza nnyabo mutabani okunywera wanywera njezira sikiriza ndayira jjajjanga enzira
tukwate mpula weefuge ensonga zino nzibu nnyo tolalamuka bw'olayira nzira nze n'emmeeme n'ennyika kuba n'amalalo ali batwanja abo bamuli asooka bwe beegobako n'ovuma be bampola mu kweddiza ettaka lino gwe lyo wali osinze olw'embeera etaguse zaakunenya naye ate binsobedde okudda ku bakonga bano ab'omutima ogw'ekisa n'obalangira obukaba olimbataata nga be balina n'ekyapa eky'amakaago mu nsula olwa ssente zaabwe kuba sinna zibawa nga baayagadde ettaka n'ennyumba babyekomya tetulina okkola kugonda taata n'omwana ndaba asereera n'amukadde we bw'oyita gy'empisa ekiba kibiiki tugande twenunule bawandisanyi n'otatya ekyama kyaffe teryanakibisula
ng'ana kye banjagaliza okkola ettaka liyinza nalyokunsuwa naye leka njiyenga omugezi ba ssebo bwe ndi nkeretanya etegebwa meevu mutabani nfunye pulaani kaakati kano kaffe ekyesaagadde okanjale tufune amanyi okuzannya matatu ebbali bwe tuba tutwalanga mukaddebo tukule n'ekimuli eky'ebbeeyi tumwambaze olaba abali asooka we beebuka bambalira eggomesi n'okubulwa bambulwe olaba ekinyeenyamagi bwe mema bwe tusituka okuzina kyenkusaba kukola weppirira mpola n'ojjongwasa omwana olabe bwe mbakubira ekimmoonyo tye bwe bataweerwe banaasigala basami twegolomodde bulya
akakodyo kakwasiza nange gyembadde ng'etalo ekyapa kibabbyeko okumanya ntuyanye n'endagaano gikayiza asitono osimatuka
effumu
eddoboozi olikyusiza
otuse sinde gyeginaasalawo
mali kavudde ate kulwaniko
ndabajja kufa mu kuvu tebaggwa kalugenderemu
Anje suwele tubu wei
Kasita duwe dize vya fe
Jejo
Wangwa si utyo wote
Oli nkere chanyo wongwa bukwe
sere Kere kanye teke bula mevu
Jejo
Jeze na vibombora
Tato lwa nyenyo webali
Tuku miute jaga Echapa no umana tubye tisa
Semunga ya fuya sarwa
Kwa duwe dize vya fe Nganubu wangwa si utyo wote
Oli nkere chanyo wongwa bukwe sere
Kere kanye teke bula mevu
Jejo
Jeze na vibombora
Tato lwa nyenyo webali
Echapa no umana tubyetisa
Semuka ya buya saba
Sama wadwetise vya fe Nganubu wangwa sibuti